Sergeant P na Alpha Drift ya. Ichi ni chano ichi. Let's go, let's get it.
K-Ami Music.
One, the trust again. Two, the trust again. Na ten.
Sergeant P trust, baby.
Seke mwachitia paka pa insta. Chiringani kulingani ukoba sister. Same demu mamoto kayosi ya na mameki. Nishinji mweba makeni kolo life ili fake. Muza seba na vika soko loka. Vinsimbi na mainji nuko vika soko moka. Mario hustlers siba enda na mahaf. No panicking futibali na vilafu. Imwe waka pusu sumuka mwako potolo. Nishini maselfi museba nyama kolo. Pa FP ni maediti na mafuta. Koma mugona pa city muoteo ni pa Twitter. Nposti ni ya
Nifako na iwe usalbute manzako. Come back up into fako. No, future yako. Iwe ni yako na iwe usalbute manzako. Come back up future yako. No, that's a positive thing. The only positive thing.
What I say?
My iwako si my iwanga. Kuma yadi mwemu kumboni. Yeah. Fintu fako. Iwe ni fako na iwe. Usalbute manzako. Come back up into fako. No, future yako. Iwe ni yako na iwe. Usalbute manzako. Come back up future yako. No, that's a positive thing.
Morning, afternoon, evening, dance in the universe. Let's go. Just because mwagula koka motoka mutifute. Tireke kumwa na mazi mufuna mutifute. Mwankala kona kamane mwankala ba show off. Friendship yatu mufuna muifute. Bize kuseka mzaku watisa chitika. Just because ende ache doa kupikika. Viku yendela bwino ni time yako. Na hebe izaka fita mwe time yake. Susi ba weanga kutendize kusogolo. Mane last ifaka family peso golo. Osa ita mangisa ifaka chemulolo. Nivapacha aloche hivi boy.
Iwe ni fako.